isililo 4:1. Yeka ukufiphala kwegolide nokuguquka kwegolide elihle, amatshe endlu engcwele ahlakazekile ezingosini zazo zonke izidaladi. Verse 2. Amadodana anqabile yaseSiyoni elingene negolide elihle, yeka ukuthiwa kwawo ayizitsha zebumba, imisebenzi yezandla zombumbi. Verse 3. Namakhanka ehlisa ancelisa amazinyane awo, indodakazi yabantu bami isinonya njengezintshe zasehlane. Verse 4. Ulimi loncelayo lunamathela olwangeni lwakhe ngokoma, izingane zicela isinkwa kepha kakho zihlephulelayo. Verse 5. Abakade bedla kumnandi sebechithakele esitaladini, ababekhuliswa ngobubende sebesingatha izala. Verse 6. Ukona kwendodakazi yabantu bami kukhulu kunesono saseSodomo, elachithwa ngokuphazima kweso kungasondelanga zandla kulo. Verse 7. Abakhulu balo babehlambulukile kunongqoqwane, babemhlophe kunobisi, imizimba yabo yayibomvana kunekorali, isimo sabo sasinjengesafire. Verse 8. Ubuso babo sebumnyama kunelahle, abaziwa ezidaladini, isikhumba sabo sinamathela emathanjeni abo, sishwabene saba njengomuthi. Verse 9. Babengcono babebulawa ngenkemba kunababebulawa ngendlala, ababuna behlatshiwe ngokuswela ukudla kwensimu. Verse 10. Izandla zabesifazane abahawukelayo zapheka izingane zabo, zazingukudla kwabo ngokuchithwa kwendodakazi yabantu bami. Verse 11. UJehova ufezile ukufutheka kwakhe, uthululile ukufutheka kwentukuthelo yakhe, uphembile umlilo eSiyoni oqedile izisekelo zalo. Verse 12. Amakhosi omhlaba ayengakholwa kanye nabo bonke abakhileyo ezweni ukuthi abamelene nabo nezitha zabo babeya kungena emasangweni aseJerusalema. Verse 13. Kungenxa yezono zabaprofethi balo nobubi babapristi balo ababechitha igazi labalungileyo phakathi kwalo. Verse 14. Bazulazula njengezipumputhe ezidaladini bengcolile ngegazi, ngangokuba zazingenakuthintwa izingubo zabo. Verse 15. Chezukani ngcolile, bamemeza kubo, chezukani, chezukani, ningathinti. Lapho bebaleka bezulazula bathi phakathi kwabezizwe, abasakugogobala lapha. Verse 16. Ubuso bukaJehova buyabahlakaza, akasayukubanakekela. Abahloniphi ubuso babapristi, kababangana musa kumalunga. Verse 17. Amehlo ethu ayaphela ukubheka usizo lwethu oluyize, ekulindeni kwethu silindela isizwe ezingenakusindisa. Verse 18. Bazingela izinyathelo zethu kuba singahambi ezidaweni zethu, okugcina kwethu kuseduze, izintuku zethu zigcwele, yebo ukugcina kwethu kufikile. Verse 19. Abasigxoshayo babenejubane kunezinkozi zezulu, basizingela ezintabeni basiqamekela ehlane. Verse 20. Umoya wamakhala ethu ogcotshiweyo kaJehova wabanjwa emgodini yabo, esathi ngaye phansi kwethunzi lakhe siyakuphila phakathi kwezizwe. Verse 21. Jabula uthokoze ndodakazi yakwa-Idomi ohlala ezweni lase-Uzi, indebe iyakudlulela nakuwena, uyakudakwa uzenze nqunu. Verse 22. Ububi bakho sebuphelile ndodakazi yaseSiyoni, kasakukuthumba. Ububi bakho ndodakazi yakwa-Idomi uyakubuhambela azambule izono zakho.